subax wanaagsan dhageystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington sidii aad warkeennaad ku maqasheen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhaweyd soo gabagabeeyey khudbaddii state of the union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu dadka maraykanka uu u jeedinayay taas oo uu kaga hadlo xaaladda dalkan maraykanka haddaba waxyaabihii uu khudbaddiisa kaga hadlay waxaa inoo soo koobaya oo stuudiyaha nagu weheliya maxamed cabdi xasan sandheere
mahadsanid nuur madaxweynaha maraykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay weer wax isku soo dhaweynaysa isagoo sheegay in ajendihiisu uu yahay mid wadajir ku baaqaya ajendahan caawa soo bandhigaya ma aha mid jamhuuriya mana aha mid dimuqraadiya ee waa ajenda dadka maraykanku ay leeyihiin madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda dalku ay hadda tahay mid aad u adag
members of congress the state of our union is strong
isagoo ka hadlaya arrimaha dhaqaalaha ayuu madaxweyne trump sheegay in muddadii uu xilka hayay uu arrimaha dhaqaalaha guulo waaweyn ka keenay
our country is vibrant and our economy is thriving like never before on friday it was announced that we added another 304
muddadii wuxuu yidhi madaxweynuhu labada sanaa kor u dhaafaysay ilaa xilligii doorashada waxaan samaynay kobac dhaqaale oon horay loo arag waxaan abuurnay 5.3 million oo shaqooyin cusuba kuwaasoo 600 oo kun oo ka mid ah ay ahaayeen shaqooyinka warshadaha arrintaasi oo qof walba horey u yidhi ma aha mid caqliga gelaysa madaxweyne ayaa dhinaca kale ka hadlay dib u habaynta hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada maraykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guulaystay in iyadoo weliba labada xisbi ay wada socdaan la saxeexo sharci lagu magacaabo first step act kaasoo fursad siinaya dadka galay dembiyada aan gacan ka hadalka ku salaysnayn si ay mar labaad bulshada ugu soo dhex noqdaan arrintaas ayuu sheegay inay wax weyn u tarayso bulshada madow ee maraykanka taasoo si xaddhaaf ah oo khalad ah dembiya loogu helo madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay in dadaalka la doonayo in wax lagaga qabto arrimaha adadag ee maraykanka hor yaalla aan guulo laga keeni karin haddii baadhis iyo mucaarado layskala hor yimaado
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. It just doesn't work that way.
dhinaca kale madaxweyne trump ayaa soo hadal qaaday arrintii derbiga ee ahayd tii keentay in howlaha dowladdu ay muddo bil ka badan u xanibnaadaan waxa uu sheegay in kongareesku uu haysto 10 maalmood oo uu ku meel mariyo sharci ay dowladdu kusii shaqayn karto dalka amnigiisa lagu ilaaliyo xadka koonfureedna lagu xasilin karo
my administration has sent to congress a common sense proposal to end the crisis on the southern border it includes humanitarian assistance
maamulkaygu waxa uu kongareeska u soo jeediyey aragtii micno ku samaysan si dhibaatada ina haysata loo saabjiro waxa uu sheegay in xilliyo hore badi dadka caawa kongareeska jooga ay u codeeyeen in derbi la dhiso hase yeeshee aan derbi saxa la dhisin waxa uu yidhi aniga ayaa dhisaya madaxweyne trump ayaa dhinaca kale ka hadlay heshiisyo caalamka oo maraykanku qayb ka ahaa kuwaas oo ay ka mid ahaayeen heshiiska ganacsiga shiinaha ka waqooyiga amerika nafta loo yaqaano iyo arrimaha ka taagan bariga dhexe sida arrinta isis iyo aqoonsigii uu jeruusalem u aqoonsaday inay noqoto xarunta amaba caasimada dalka israel
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobaya khudbadaasi uu goor dhaweyd soo gabgabeeyey madaxweynaha dalka maraykanka donald trump haddaba sida aad ku maqasheen khudbadaasiba trump waxa uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha arrimaha socdaalka qodobka marun ka taagan yahay derbiga laga dhisayo ama uu soo jeediyo in laga dhiso xuduudda maraykanka iyo mexico iyo qodobo la xiriira arrimaha dibadda sababta uu maamulkiisa u taageeraya hogaamiyaha mucaaradka venezuela iyo qodobo kale haddaba khudbaddan waxaa nala falanqaynaya brofeser cabdiwaahid cusmaan qalinle oo ah sharci yaqaan ka shaqeeya gobolka minnesota kana faallooda arrimaha caalamka iyo faysal deri oo isagu u ololeeya xisbiga jamhuuriga labadooduba khadka telefoonka ee minneapolis ayay si toos ugu jiraan intaynaan bal ka hadlin qodobada maaragtay khudbaddiisa ugu muhiimsanaa si kooban brofeser cabdiwaaxid khudbaddan la yidhaahdo state of the union ama khudbadda xaaladda waddanka uu kaga hadlay madaxweynuhu sanad walba maxay muhiim u tahay oon uga hadlaynaa si kooban
run ahaantii waan ku salaamay haarun adiga iyo dhegeystayaasheedba khudbadani waa khudbad ku qoran dastuurka maraykanka oo sheegaya in waqtiyada qaar kood waqti gaar loo maxdidin laakiin waqtiyada qaar kamida uu madaxweynuhu warbixin siin karo Congresska warbixintaas oo ka warramaysa xaaladda dalku ku sugan yahay run ahaantii waayaha dalku ku jira iyo wixii xaalada ee jirtada uu la socodsiin karo marka baryihii hore qarniyadii hore waxaa marmarka qaarkood khudbadan lagu dhiibi jiray si qoraal ah oo qoraal ahaan ah laakiin waxa caado noqotay muddo dheer hadda in madaxweynaha laftiisa inta uu yimaad uu hadalkan jeediyo waana hadal runtii sanadkiiba hal mar uu ugu talagalay madaxweyne kasta inuu runtii kusoo bandhigo hindisayaashiisa sidoo kale uu la wadaago bulshada Maraykanka waxyaabaha u qorshaysan ee uu damacsan yahay inuu fuliyo wixii siyaasad ahaan ahee uu damacsan yahayna uu soo bandhigo marka waa hadal muhiima runtii taariikh badanna uu leeyahay oo waxaa jira madaxweyneyaal fara badan oo taariikhda ku galay hadalkan dib
waay aad baad mahadsan tahay brofeser cabdiwaaxid cusmaan qalinle faysal dari ayaa isna khadka telefoon ku jira saxiibkay nuur bukhaari oo idaacadda naga daadihinaya si toosa ayaa su-aal ku haya
waa ku salaamay marka hore faysal madaxweynaha khudbadiisa waxaa ku jirtay inuu soo hadal qaaday soo galootiga isaga oo la hadlayay maaragtay xubnaha kongreska ee labada xisbi waxa uu yiri 10 maalmood ayaad haysataan in aad sharci isku raacdaan sidii dowladda ay ku sii shaqayn lahayd waxa kale uu soo hadal qaaday in kolayn baabuur ah oo dad qaxooti ah wada ay kusoo socdaan Maraykanka marka qodobkaasina wuxuu ahaa kii xiray markii hore dowladda sidee u aragtaa adiga
aad baan idiin salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaba sida aynu la soconno arrintan ku saabsan derbiga laga dhisay xadka u dhexeeya xadka koonfurta Maraykanka iyo dalka Mexico waa arrin aad u adag oo ay ka filayaan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inuu hirgeliyo madaxweynaha waxay u muuqatay oo caawa dad badan ay filayeen inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdega oo uu gelin doono dadka xaalad degdega si uu derbiga u dhiso laakiin waxaad moodaa isagoo khudbadiisa ku saraynaya inuu isu soo dhaweeyo xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga iyo dadka Maraykankana uu soo jiito oo uu muujiyo in midnimo qarani ay jirto caawa maadaama ay yahay habeen uu dalka Maraykanka oo dhan la hadlayo inuusan arrintii xaaladda degdega ahayd ee la filayay inuu ku dhawaaqo uusan ku dhawaaqin laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in arrintan derbiga marar badan oo hore laysku dayay in la dhiso laakiin uu isagu dhammaystirayo macnaha taa macnaheedu waxay weli ku tusaysaa inuusan arrintii ka tanaasulin ee uu ku adkaysanayo in arrintii derbiga la dhiso marka su-aasha meesha taalla waxa weeye 10 maalmood kadib 15-ka bisha marka la gaaro ma dowladda miyuu xiri doonaa mise markaasuu ku dhawaaqi doonaa xaalad degdega oo xaaladan loo yaqaano emergency oo siinaysa madaxweynaha awoodaha gaarka ah uu qaar uu leeyahay
aad baad umahadsantahay faysal brofeser cabdiwaaxid baa untegaya waa sharciyaqaan arrimaha socdaalkii qaxootigana uu ka shaqeeyaa siyaasadda Maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo sida u saameysay bulshooyinka qaxootiga soomaalida ku jirto aad baad uga warhaysaa bal wax yar ka hadal sababta arrimaha socdaalku ay u yihiin arrin si weyn u kala qaybinaysa dadweynaha Maraykanka
run ahaantii arrimaha socdaalku saad sheegtay waa arrimo aad iyo aad dadku ay ugu kala qaybsan yihiin dalka Maraykanka madaxweyne Trumpna waa arrimaha uu si gaar uga faa'iideystay run ahaantii lays oran karo ilaa markii uu ololihiisa ku dhawaaqay hadaladii u horreeyey ee khudbadiisii u horreeyey uu ka jeediyey waxay ahayd inuu si toosa u weeraray dadka soo galeytiga ah gaar ahaan uu si toosa u weeraray dadka u dhashay dalka Mexico iyo dadka soo galeytiga ah marka waxa lays odhan karaa arrintan waa arrin uu mar walba uu isticmaalo inuu derder geliyo dadka isaga taageersan sidoo kale uu kusoo jiito taageerayaal cusub madaxweyne Trump dabcan siyaasadaha qallafsan uu soo jeediyey intii ama uu dhaqan geliyey intii uu xukunka hayay waxaa ka mid ah xanibaadaha uu soo rogay oo dalal ay Soomaaliya ku jirto uu kusoo rogay muwaadiniintooda ka mamnuucay inay fiisayaan la siiyo uu kaga mamnuucay inay dalka soo gali karaan arrimahaasina runtii waa arrimo aan odhan karo khasaare la xaaqa ayay u geysteen dalalkaas anigu waxaan ahay dareen Soomaaliyeed oo si toosa uga shaqeeyay bulshada Soomaaliyeed waxaan si toosa uga warhayaa siyaasadaha xagga soo galeytiga ee madaxweyne Trump inay xaasas fara badan inay runtii dhibaato gaarsiisay aabayaal iyo ilmahoodii hooyo iyo ilmaheedii dad isqaba inay kala geysay oo ay dhibaato aad iyo aada la xadlo oo bili aadanimo ay arrintaas keentay waxaa sidoo kale la og yahay dalal fara badan inay dhibaatooyinkaasoo kale ay arrintaasi u geysatay waxaa runtii la odhan karaa waa fikir ku salaysan taageerayaashiisa kuwa cunsuriyiinta ah ee taageersan isaga siyaasada ay soo abaabuleen oo bulshada ay u raadinayeen cid qaata oo dhaqan gelisa in dadka noocaasi fursad isagu siiyey baad moodaa. Marka arrimahani waa arrimo runtii aad iyo aad u cajiran, laakiin waxaad moodaa caawa waxaa caddaatay inuu ka tanaasulay sawaalka saytar uu sheegay ee baaqii la filayay xaaladda degdega ah oo uu ku dhiiro waayey inay arrintaasi salka ku hayso isagoo dareensan in aqalkii kongreska ee hoose ay dimuqraadiyadu la wareegeen awood kuxdan aanu Maraykanka keligii ku lahayn.
Waaye qodobkaa markuu ka hadlayay madaxweynuhu wuu difaacay sababta uu ugu adadag yahay arrimaha socdaalka. Waxyaabaha uu tusaale soo qaatay waxay kamid ah 266,000 oo ajaanibah oo dembiyo gashay ayaa la qabtay buuro ciidamada amnigu qabteen. Dembiyada ay galeenna waxaa kamid a buri ilaa 4,000 oo dil, waxaa kaloo kamid a buri 10,000 oo xadgudubyo dhinaca galmada. Marka arrimaha isagu uu ku saleeyo marka uu difaacayo tallaabooyinkiisa dhinaca socdaalka ay kamid tahay Nuur.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo Faisal Dari. Arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweynaha, sida HIV AIDS-ka ayuu soo hadal qaaday, waxaana madaxweynuhu uu yiri uu ugu baaqay Kongreska in ay 10 sano gudahood ay ku ciribtiraan xanuunkan. Marka Faisal, waa sidee xaalada xanuunka HIV-ga ee dalkan intaad kala socoto?
Runtii waxa arrintan aan rabaa intaanan ku noqon arrintan HIV-ga ee arrimaha uu hadda ka hadlayo oo u badan arrimo ku saabsan dalka Maraykanka. Haddaan taariikhda dib ugu noqono, madaxweynihii hore George Bush ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii kaalinta ugu weyn ka qaatay markay noqoto in la hoos loo dhigo ama la cirib tiro cudurkan wadamada ka baxsan wadanka Maraykanka. Laakiin waxaad moodaa xisbiga hadda jamhuurigu inuu xoogga saarayo si uu shacabka Maraykanka kalsooni ugu helo in gudaha dalka in la saaro xoogga sidii wax looga qaban lahaa cudurkan dilaaga ee HIV-ga. Waxaana aad moodaa arrimaha ay kamid tahay HIV-ga iyo arrimo dhowr oo kale in labada xisbiba ay kamidaysan yihiin. Waxaa kamid a in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo kale, iyo in hoos loo dhigo dawooyinka oo waxay kamid tahay prescriptionka dawooyinkan dhakhaatiirta qoraan oo hadda sicirkoodu aada u sareeyo, in hoos loo dhigo. Marka wax arrimahaas oo dhan waxay ka dhigiyeen arrimo aad moodo labada xisbiba inay isaga mid yihiin oo ay ku heshiin karaan.
Waayo Professor Cabdiwaaxid baan u tegayaa arrimaha dibadda. Markaynu ka hadalno uu soo qaatay, wuxuu ka hadlay waqooyiga Kuuriya, Afghanistan, Venezuela, Beriga Dhexe. Haddaan ka hadalo waqooyiga Kuuriya, wuxuu shaaciyey taariikhda cusub isaga iyo ay kulmi doonaan Kim Jong Un. Wuxuu 28-29 bishan ayaa ku kulmi doonaa Vietnam. Haddaynu la soconana kulankii sanadkii hore dhacay, wax saasa kama soo bixin. Marka kulankii hore waxa lagu qabtay Singapore. Professor Cabdiwaaxid, wuxuu sheegay madaxweynuhu Trump in haddii uusan waanwaanta la geli lahayn Kim Jong Un, in hadda Maraykanka uu dagaal ku jiri lahaa. Arrintaasi ma runba? Midda kale, sidee buu uga gungaari karaa wadahadallo uu la galo maxamed dhaal kasoo bixi kara Kim Jong Un kulanka labaad oo la yeesho?
Haruna, horta waxaa looga barkay madaxweyne Trump inuu yahay nin aada wax u qoonboodiya, asal ahaanna wuxuu ahaa nin wax gada oo bayac mushtariya. Marka waxyaabahan hadalladiisa mar walba qoonboodin baa ku jirta. Waxaad ogeyn kulankii hore ugula kulmay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya, wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa kulan waxyaabo badan lagu heshiiyey. Ilaa haddana wax ka dhaqangelin ma jirin, bal waxaa la sheegay run ahaantii oo sirdoonka Maraykanku soo ogaadeen in uu awooddiisii xagga gantaalaha iyo nuclearkaba uu waqooyiga Kuuriya ay sii horumarisay kadib markii kulanka xataa ay kulmeen isaga iyo madaxweyne Trump. Kulankanna hadda soo socda waxaad moodaa in uu madaxweyne Trump uu kaga baxsan rabo ama uu rabo inuu kaga mashquuliyo ra'yi caamka ama bulshada Maraykanka baaritaanada isaga ku socda. Ilaa hadda lama soo bandhigin wax cad oo kasoo bixi doona wadahadallo kordhaca oo sii horumaray oo la odhan karo guulo ayaa laga gaarayna ilaa hadda ma jiraan. Marka waxaad moodaa inay tahay runtii arrin aan la ogeyn wax kasoo bixi doona, wax tanaasula oo la taaban karo oo ilaa hadda North Korea ay samaysayna ma jirto. Laakiin waxaad moodaa in uu ku guuleystay madaxweyne Trump in uu bal ugu yaraan si ku meelgaara u dejiyo xiisadda mar walba ka aloosnaan jirtay Kuuriyada Waqooyi, xuduudka ay la leedahay Kuuriyada Koonfureed. Marka weli waa sugi doonaa oo wax cad lama hayo. Laakiin haddii la eego tabaabushaha tabaabusha la'aanta muuqata rajooyin laga baqo runtii in wax badan ka soo bixi karaan waxa loo arkaa arrin ugu talagalay in siyaasadda Mareykanka oo dadka kaga mashquuliyo
waagarta Faisal arrimaha dibadda markuu ka hadlay madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday waddanka Venezuela oo qalalaaso siyaasadeed ay hadda ka taagan yihiin waxana uu sheegay inuu aqoonsaday hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido qodobkaasi dalkan Mareykanka iyo caalamkaba waa lagu kala aragti duwan yahay marka maxay tahay siyaasadiisa guud ee Venezuela
sida aan la soconno waxaan garan karnaa in arrintan ku kalistay in dalka Mareykanka in uu aqoonsado haatan oo ay siyaasiyiin badan ku raacteen in madaxweynaha Mareykanka in waaye madaxweynaha haatan talada laga qaaday ee ninka mucaaradka ee madaxweynaha cusub ee mucaaradka uu doonayo in talada kala wareego ayaa ah madaxweyne u jirtay inuu xiriir sokeeyo la yeesho dalka Mareykanka halka ka haatan talada haya iyo siyaasadda Mareykanku ay aad u sii kala fogaanaya arrintan ra'yiga caalamku aad ugu kala duwan yahay laakiin sida aan la socono haddii dib ugu noqoto qaramada midoobay markii la soo hordhigay wadamo badan oo khaasatan wadamada reer galbeed ay ka mid yihiin ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo dowladda Mareykanka siyaasadeeda arrimaha dibadda marka la eego ku raacsan arrintan in la taageero madaxweynaha mucaaradka lana aqoonsado
waayahay Faisal iyo Barusar Cabdiwaaxid labadiinaba su'aal bay weydiin doonaa ood ku soo gabagabaynaysaan si kooban sanadaha labada sano ee soo socotay u dhiman xilli doorasho ayaa la geliyay xisbiga dimuqraadiguna aad buu isu diyaariyey musharaxiin fara badan baa soo baxday sideed u aragtaa inay noqon doonto siyaasadda iyo wada shaqaynta uu Trump ku baaqayay ma mira dhali doontaa iyo waxyaabaha uu ku haminayo sidoo kale xisbiga dimuqraadigu ma heli doonaan nin la tartama ama haddii ay ku guuleystaan kursiga ka qaada Trump ku horree Barusar Cabdiwaaxid
ilaa hadda runtii dadka isu soo shaaciyay ee ku dhawaaqay inay u tartamayaan doorashada 2020 ee xisbiga dimuqraadiga kama muuqdo qof la is oran karo waa uu ka guuleysan karaa Trump dad baa la sugayaa kale oo inay isu soo sharaxaan runtii Mareykanku inta badan dhaqaalaha ayay ku codeeyaan anusaan aaminsanahay dhaqaaluhu run ahaantii waa uu fiican yahay hadda aad iyo aad u fiican yahay marka taas waxay ku noqon doontaa dhibaato badan bay ku noqon doontaa qofka la tartamaya in uu ku qanciyo dadka in maaragtay madaxweyne Trump laga qaado kursiga dhinaca kale markaad ka eegto dhibaatooyinka xagga dhaqanka iyo akhlaaqdiisa iyo xataa shakhsiyad ayaa runtii dhibaato weyn ku haya madaxweynaha waxaan filayaa inuu ay weli aan ka warshadno oo aan weli la hubin cidii ka guuleysan lahayd weli ima muuqato
waaye Faisal soddon second
waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Mareykanka sida uu Professor Cabdiwaaxid u sheegay inuu aad u sarreeya shaqooyin badanna dalkan Mareykanka laga abuuray taasi waxay caqabad weyn ku noqon doontaa xisbiga dimuqraadigu inuu la yimaado murashax ka iibiya dadka Mareykanka ah inuu ka fiican yahay dhinaca shaqada iyo abuurka iyo dhaqaalaha kor u kacay inuu kaga fiican yahay Trump marka aad bay ugu adkaan doontaa inay la yimaadaan murashax xisbiga dimuqraadigu haatan kuwa kule aanu aragnay
waaye aad baad umaadsantihiin labadiinniba kuwaas waxay ahaayeen Professor Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle iyo Faisal Deri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamkaba labadooda waxay khadka telefoonka ugu jiraan si toosa gobolkaasi Minnesota sida aynu la soconnana haatan waxaa u jawaabay madaxweyne Trump gabadha lagu magacaabay Stacey Abrams oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga faahfaahinta khudbadeedana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.